Wimbo huu unapatikana kupitia pdjtv.com.
They call me black, you know. And I like chicken music. Ooh, yeah.
Put some on the track.
Me and Mvivu, wakulalamika, lalamika, sijazoe. Na haya majaribu, siwezi sema kama Mungu ananione. Japo napata tabu, kesho elimu sina, apo nachanganyikiwa. Na nakosa majibu, kila kukicha mitihani nazielemewa. Na yangu ndoto, pengine nije kuwa superstar. Napitia mazito, mengi nayaficha siwezi kuyasema. Kila nachofanya chali, siku silali. Mawazo kichwani yananitesa. Kuhusu mapenzi hatari, wamebadilika siku hizi na wanataka pesa. Kipata pesa sijali hata wakikunja. Mbona hata isoma. Bebe zao mikuju kwa pikisha sambusa. Mbona hata nikoma. Na yangu mluto, mengine nije kuwa superstar. Napitia mazito, mengine yaficha siwezi kuyasema. Kila nachofanya chali, siku silali. Mawazo kichwani yananitesa. Kuhusu mapenzi hatari, wamebadilika siku hizi na wanataka pesa. Whoa.